yopo kawato myenchono wange boyale kamunyeze supaguru nange no mukenko kajiride kati baby ni mugu.